mukabizera
ahubwo se muranyigukije imana ingoma yanjye ko yarangiye aba na munyamakuru n'umwe tuziranye ndagera ku mateleviziyo gute
kubite nimero za bakti umubeshye ko ari paxson arahita bigukorera to
wabwira abantu ko kubona ari amadolari 500,000 ibyo ntacyo bitwaye wowe tugiye gusubira inyuma kumwe byacu bisanzwe tuze tugukwe gituma nk'aho utari ubyiteguye abafaransa ntabwo bazigera bamenya ko twize tubitegura njye nawe reka dukore inkuru tute tuba twika
yo bakti
yo
ona koza akagoma gashyashya wanunguye kangwa gituma
ufitemo bitanu ngonzese
ibintu byarahindutse mu ruhando rw'umuziki no myidagaduro yose za sinema no mu mikino kibuga cy'abanyemanu cyaje kuba Kigali ntara zose cyane cyane mu mujyi wa Kigali hari abo ngiye kwifashisha mu mfashanyigisho nsori nta mutima mubi si umena ijisho murabizi abasa niba kiri ku bwoba nkanjye nimbarwa nimusandenganye hip hop ya danje ni ku gikorwa kamera aho mbyibukira kuri The Ben na Medi kuvuga ko Mico yakora hit ibyari comedy Tom Close ari wurenze Kitoko na wahenze Kamisha kivugwa tukibyina inzayirwa Mr. Nell na Mr. Jojo hataraza Knowless video zakorwaga na Ventis cyangwa Showface kuri hit ya Nason King James na ba Dream Boys Bulldog na Fireman Just Family na Band Boys Music yari tangiye kugaragaza ubufindo babyigaho bafungura ishuri ryawo ku Nyundo abahungu barabyiga abana babigira umwuga bihinduka akazi amazina mashya ajya mu kibuga na n'ubu muziki urakunzwe hagati mu gihugu kibazo nuko indirimbo nyinshi ziza ari ibishegu wababaza bati jya kubaza itaha iwacu wamubaza ati iyo niyo business yacu hari isudi yadusigiye firipi itanga dufere Pastor P na JP meroda bateza LA sakira zimira hazi mbebe iri ku cyangwe mbuga nkoranyambaga zituzanira injangwe hari benshi batakibarizwa mu cyiciro cy'abastariyo example nk'uwo bitaga Rafiki Toga Stairo dushari yazi y'igihe adukiza mu kadafu nganja zana kinya trap kitwa ibagiza batafu Babri Kweri Koko ni iki cyamuhejeje hityo Jace na Garuka zazakora mbaka genio dukumbuye wapu nziza nk'imwe yo mu mvana nyirayo basi z'ubu wagira ngo bazandikisha kereyo hejuru y'ibyamamare hari ibirangirire bro nimba utanabyumva neza reka mutangirire fro capti za muni maratonja na y'abatineja nkashyira mu gakarito umva imvura mba ndimo ndanyagira ibinonko guturuka muri denjezoni Kimironko hari abatuma tara zitagaragara n'izigaragaye bakazinjirira zikajagarara yo iyo mbivuzeho ndasarara iyo mbonye na gitari kwishashara nawe ugikora ingoma bakina filime interview zirimo zirabambika amapime barashaka view subscribe barashaka share n'abaforo ugafayipe